Baby, we umewazidi wengi achankusifie. Chako changu changu chako nichukulie. We wanienda mbio mwaya, nisipokona silali, sina ujanja wako. Kukuchiti nisha sema staki, hawana nafasi. Chana tena basi, ambie na wakisema tutachana, waambie sawa, ila penzi letu linalindwa na Maulana, eti hatutofika mbali, waambie sawa, ila penzi letu linalindwa na Maulana. Baby mimi na hofu kukupoteza mwenzako, naogopa natamani duniani tubaki wawili, usijeondoka, twende farawe, yani mbali mimi nawe, tupendane kila leo, tushibane usiwape unono. Kuchiti nishasema staki, hawana nafasi. Chana tena basi, ambie na wakisema tutachana, waambie sawa, ila penzi letu linalindwa na Maulana, eti hatutofika mbali, waambie sawa, ila penzi letu linalindwa na
Records.